Utatina
Chibi
Unanifanya na wehuka Umezidisha kipimo Nishike nisije anguka Haya ogopa mashimo Niazima mezunguka Kama wewe hayumo Unipe papa mamigebuka Nakombeleza umo Ai, asema ntakupo kitakacho maibu Na kama michezo kikubwa minifumbe macho aibu
Kama ni dozi we mseto Kama ni tunda we ni epo Kama mapenzi sekweto Navutia haswa unanifanjo keto Kama ni dozi we mseto Kama ni tunda we ni epo Kama mapenzi sekweto Navutia haswa unanifanjo keto
Umoyo
Umoyo shapena Sioni wengine pakwe
Meridhika na we
Umoyo shapena Sioni wengine pakwe
Umoyo
Umoyo shapena Sioni wengine pakwe
Meridhika na we
Nipajoto, pata fadhari kwenye changamoto Weki mwali ndo wangu wandoto Nikipuna kamali nkupe maukoto Kwako sina ujanja, niko lege lege
Lege lege
Unanichanganya ukivaa kanga, nyuma nebe nebe
Lebe nebe
Weka mziki ucheze na msela, niku bebe bebe
Bebe bebe
Washa taa, tegesha kamera, tuwakate ngebe Kama ni dozi we mseto Kama ni tunda we ni epo Kama mapenzi sekweto Navutia haswa unanifanjo keto Kama ni dozi we mseto Kama ni tunda we ni epo Kama mapenzi sekweto Navutia haswa unanifanjo keto
Umoyo
Umoyo shapena Sioni wengine pakwe
Meridhika na we
Umoyo shapena Sioni wengine pakwe
Umoyo
Umoyo shapena Sioni wengine pakwe
Meridhika na we
Umoyo shapena Sioni wengine pakwe
Ogolenga ni janango Alindogo awelelo Onihaga godimango Nulubato seke shingendo
Mwaniki ulensoka Onichana ni chapcha masala African beauty girl Omoyo kwa peko tenzela ela
Mayo
Nulu yumbe na kuine pishi kolo shane Na kuitahidi na kukutimizia Kimba oba na bane
Kama ni dozi we mseto
Mayo
Kama ni tunda we ni epo Kama mapenzi sekweto Navutia haswa unanifanjo keto
Nolo yane
Nolo ya kutoka
hey, hey.
Na dugo na kaha kuja
Moyo kwane
Nolo ya kutoka
hey, hey.
Na dugo